Fresh, fresh.
Mr. Puta Tulad.
Carry it up.
She said, we said, Abanandi won't save a leaf from a po. Lelo, shete, Akamusanse consacarulaco. Kale kale mudina ichinja. Natikambo, kutantulaka. Bondi madama padisheta. Yonse kubo kafia disanda. Your patience in a Anakana suka na lekako. Naleka no kutemwa iyo energy nawe nanaka nasuka naleka ko paka nanaka no kutemwa naleka ko nasuka nanaka no kutemwa naleka ko nanaka naleka no kutemwa naleka ko nasuka nanaka no kutemwa naleka ko nanaka naleka no kutemwa.
Bisha munga tali na ine yaba nabani Shai shibe pwati nga chitapu ifya bunani Unani vwa mundu wa mbiku waba munani Kuba mulaf na ine tachaba easy Fwile wa shpapa shpanga pize Tefoti yandi mundu na temwene waipe Akakutemwe na kwa bana temwa matize Mundu fwa kole mulela we mkwasu Takwani shokulo lelo kwa lelo lela yesu Ifidi hama dabo tobe ratifyapwa Hidi ngiba munina never tuafwa Atabane
Iyo patience inawe Anaka nasuka nalekako Naleka nukutemwae Iyo energy inawe Nanaka nasuka nalekako Paka nanaka nukutemwae Nalekako